mbongo na banke de Kinshasa, banke ya sika oya bana mboka, oyo ya confiance. Bumba mbongo na banke de Kinshasa, banke ya sika oya bana mboka, oyo ya confiance.
Moya kato kumisa elombe dokolo, salongo mokondi alobi tolanda.
Bumba mbongo na banke de Kinshasa, banke ya sika oya bana mboka, oyo ya confiance.
Hey! Banque de Kinshasa, Noa.
Mbongo na banke de Kinshasa, banke ya sika oya bana mboka, oyo ya confiance. Mbongo na banke de Kinshasa, banke ya sika oya bana mboka, oyo ya confiance.
Moya kato kumisa elombe dokolo, salongo mokondi alobi tolanda.
Bumba mbongo na banke de Kinshasa, banke ya sika oya bana mboka, oyo ya confiance. Bumba mbongo na banke de Kinshasa, banke ya sika oya bana mboka, oyo ya confiance, oyo ya confiance, oyo ya confiance, oya bana mboka, oyo ya confiance, oya bana mboka, oyo ya confiance, oyo ya confiance, oyo ya